doonta oo kasoo baxday cadan ayaa sabtidii timid berbera waxaana la socday haween iyo dhowr arday oo rajeynaya inay dib u bilaabaan waxbarashadooda iyo qof xanuunsanaa oo la socday qoyskiisa. Tan iyo intii uu bilowday barnaamijka dib u celinta qaxootiga sanadkii 2017 ayaa hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga iyo ururka caalamiga ee muhaajiriinta waxay gacan ka geysteen in ka badan 2,000 oo qaxooti ah oo Soomaali ah inay dib ugu laabtaan dalkooda. Afhayeenka qaramada midoobay William Spandler ayaa sheegay in qaxootiga Soomaalida ay ku nool yihiin xaalado la mid ah kuwa Yemeniyiinta, mana helaan gargaar iyo ilaalin ku filan.
Refugees are vulnerable to early marriage, child labor, detention, and to the risk of dangerous onward movement.
Qaxootiga ayaa waxay u nugul yihiin in yaraan lagu guursado iyo waliba xarig khatar ku gadaaman dhaqdhaqaaqooda, waxaana xaaladahani ay badiyeen baahida degdega ah. Hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga UNHCR ayaa go'aansatay inay kordhiso taageerada aadminimo, yareynta khatarta, iyo in xal waara loo helo dadkaas.
Mitigate risks and find lasting solutions for these people.
Spendler ayaa waxa uu u sheegay VOA in UNHCR aanay dhiirigelinaynin dib u laabashada Soomaaliya ee qaxootiga oo ah wax aan waarin. Laakiin Spendler ayaa waxa uu sheegay in hay-addiisa ay ka jawaabiso baahida qaxootiga ee ah in la kaalmeeyo inay dib ugu noqdaan dalkooda sababtoo ah in xaaladahooda joogitaanka Yemen ay yihiin kuwa sii xumaanaya.
From our perspective, the situation in Somalia is far from safe, but at the same time, Yemen, as we know, is facing...
Aragtideena xaalada Soomaaliya ayaa ah mid aan ammaan ahayn, laakiin sida aanu ognahay, Yemen ayaa iyaduna wajahaysa xaaladii ugu xumayd ee bini aadamnimo dunida, oo ay ka mid yihiin badbaado la'aanta, cunno yarida, iyo cudurro ka dilaacay iyo colaadda oo barakicisay malaayiin qof.
Food insecurity and with an ongoing conflict that has displaced millions of people.
Spendler ayaa waxa uu sheegay in qaxootiga markay tagaan Soomaaliya ay helaan gargaar lacageed iyo agab iyo gargaar cunto oo ay ka helaan WFP iyo guno lacageed oo ilmahooda ay wax ku bartaan.